Soko ngomwagala oyagala kubere kulusegere tolya mmere tofuna mirembe wadde okwebaka ng'oyo kwoyagala talyawo woli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi ne bw'osowere ensimbi obebirabo nga takusimbye era bwati otakufaanako wadde tolina lupiya nga tovuga kapyata nga gweyasiima ebirungi bireka najjeeyo gyoli okwagala na kutono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi Loving is a little thing that is so big Loving is more precious than gold Loving is so easy but quite so hard Loving is a blessing from up above tebabasemberera omukwano muziko olugambo muliro nga lutabula olugambo lukyankalanya belusumbuye bangi abaagala n'okutabuka ate lyalwawo tono nnyo ate kunene okwagala na kirabo ekitagulwa okwagala na kuzibu nnyo ate kwangu okwagala na kirabo kyapa wa mutonzi kiba kizibu okuzuula osaana kwebaza katonda omwoyo kwoyagala naye akusiimye osaana kwebaza mutonzi wafunye kwoyagala ku nsi kiba kizibu okuzuula banja bakunoonya nga tebakulaba osaana kwebaza katonda omwoyo kwoyagala naye akusiimye osaana kwebaza Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya marakuzi
Chichirabo chuchakale
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya marakuzi
Nawa mweko mbabani
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya marakuzi
Baji wanonya
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya marakuzi
Sela ninazo
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya karakusi
Na mufate mulunji
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya karakusi
Na oba mweko mbabani
Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya karakusi Osala kweba za mutonzi Mwafunye kwoya karakusi
www.mp3ugandanmusic.com